I tried, don't know where it's hiding. I wish you well. Nakutakia maisha marefu. One door closes and another opens. Having a hard time, I'm still hoping. I wish you well. Nakutakia maisha marefu. And don't go changing too much. Bado nakupenda kama mwanzo. Umenijaza mawazo. Put your hands kwenye mkono wangu. Unipe nafasi. Unipe nafasi. Nitabadilika, I swear. Put your hands kwenye mkono wangu. Unipe nafasi.
Unipe nafasi.
Unipe nafasi. Nitabadilika, I swear. Every coin has another side. All you gotta do is enjoy the ride. And I wish you well. Nakutakia maisha marefu. If it doesn't kill you, it'll make you stronger. All I want is a little bit longer. I wish you well. Nakutakia maisha marefu. And don't go changing too much. Bado nakupenda kama mwanzo. Umenijaza mawazo. Put your hands kwenye mkono wangu. Unipe nafasi.
Unipe nafasi.
Unipe nafasi. Nitabadilika, I swear. Put your hands kwenye mkono wangu. Unipe nafasi.
Unipe nafasi.
Unipe nafasi. Nitabadilika, I swear. Nitabadilika, I swear. I swear.
Unipe nafasi.
Nitabadilika, I swear.